Yeah, you won't get no. no makanga namazinya akhele ishuphuthu nomnyovu nekhandela imisi kophawule bluetooth yayo dawa izanga zabanjwa amahongwane ehleka yedwa kusistamu ngamathe le ekhishini lakhe kwajombo msoko yingoba futhi lolucwezi wahleka kancane madoda umazungu ufuka kakhulamba nomsukelo ufuka sibili bagcobe bayagcabalaza balinde ukushona kwelanga baqhuza uvoicemail umlalo umfokaculu umkhonyongu umfoka sibili ukhanye umfokaculu usipiliyona umfokanene balinde ukushona kwelanga bagcobe bayagcamalaza baqhuza uvoicemail bakhombe inqola emasondo so usiga umfoka amabaso phansi emnambithi udlala izinto ufoka ngubani emsini yamthinta amadoda kumusha umfoka sibili olunde hamba nodilikasiketi umfoka adamuka phansi kwanongoma bagcoba bayagcamalaza umndeni umfokanjabo ubo umfokaculu unkosini umfokaculu umajayivane umfokakhubisa umahlombo umfokavilakazi yamthinta amadoda uthwebeshe umfokamswele hamba nosaqumbu umfokaculu uthishele umfokaculu umaqinga umfokamngulu udondolo umfokazuku ukhethayo umfokaculu unkosini umfokabheni usiphewu umfokaculu uphilakane umfokanele unkawane umfokakhubisa bagcoka bayajakalaza balinde ukushona kwelanga bakhombe inqola emasondo so safunda isingisi namanje wena ashila
I'm gonna put my feet in the shade.